Studio Kalangu kettino habaruji fulfulde yande joni witeri min taji sappo e joyi. Kori jagnal le modon nani ko e kibaruji di endam. Hijjotobe leydi Niger fu ngartidi ngari du kondan jam e sey yurto endam makka dum wono lana piro sector ko wari hejjer o endam himbe kemide chapan nayo e jeenayo kay woni e makka kawjiri jahale de enda haali dum wakkati be mo tonno makka ton. Tong endan dogan duci du kondani komino enda wallitobi ono sukaabe tawabe kasu be fotayi laatiibe du kondani wurtagol kasu wakkar gon laatinde sa dorma gam batte ekito golle ngene golle juude illunder kasu to enda en nana ko dum woni yewtal men pinnaande studio kalango haltana hala natol ndiyam maayo go enda ko laati le balde jabbiide enda bangeje kewde do enda gallori nyemey ndiyam naati dum baadaji kewdi chami jonno hore ben endan don daara noy watta ko tawi himbe baade mo en chami hebato naati kori janhirte modon sumana amadou jangata habaruji fulfulde yarna mbirno min e ko kibaruji din na tawani hono lana pirowa chaki torka kawari ka jippini hijjotobe leedi men Niger kemde chapanna en jena hejjer odo kaadu konna wonno ko wetteno faara joni ni koboto ka heddibe to enan wartira hitande hikka hijjotobe leedi men Niger yey e jam garti e jam gacce fu waday yorno faana bitedo mani Mohamed Sani Sulati do kanyo hawjina fille ko darto jahal endan o halani Haruna Musa bandi min tawdalde makko to enan wakkati lana ka yino fa imoto enan makka enquête do non.
Par la grâce de Dieu, nous sommes à la fin du Hajj édition 2019.
Der balla Allah hande min gari timmode golle hijju hikku. Hano non min kalirno dum min bi'i lana chakitika kan no wado wara. Laso e jo lewru août na jo lewru septembre. Non du wadi. Ga hijjo tobe chakitibe ben ummo wake. Makka no gar kebi gadi tawaf mu e. Miden du o du Allah wartira be jam. Be fu be taw koreji mabbe du jam. Be du ano du leydi din hakkilo fu kingo e jonde jam hijju hikka gunni wadiri no hidira fu sador maji kebaade din du fu kebana
normalement en tout cas les quelques problèmes qui ont surgi on a toujours réussi à solutionner ça il y a pas eu de retard
nonni fa wari joni to endan agadez kadu kondani hono ko lati sakulla himbe hande kan woni to himbe hebi fu soppinto ya haladde de batmar de njair fura furta dun don ko dalal ko sakulla yaade e hore ben enan dun saabe bibe ko djal labi do majjum Souley Oumar lati to kanyum woni faware jondu ko nani kawjido fille ko darto hono lamgon der gallunde enda o halani dun don Anice Karim
on a compris que la population
une de wela no kuje den fu ibe choppino dermu wela ba sedda no kure de du jewata na dambugal tesam loreji din be cubata ko to be kebi fu be cioppinto tawi du no wodi nyageje to hani be jaha gada wuro nyageje de du no laabi ba lardube no bawi nati der majje joni min adi laabi ko watta no kuje de laaba himbe acca du warde soppinade do kebaado no wada gada wuro fu keme jeetati fa ujunar e keme jeegom wattete yoba on min tafam polisi be komin on ballirami ko watta no kure de laaba gamba handen ladde himbe acci soppinade to kebi fu der hubere labal hida denne no hanino himbe bayla jikkuji mu e min tinnato miden pirta ko e himbe min jukkan dum keba
d'abord qu'une campagne en train de se préparer
na wontiri faane do na gallu nyemedu kondan hono loktoroje gondo inde ko mo don joben tede jeegon kanyon won ko mabba dum du kondan ni cagal ko jeewa widagol wada tawa dum wala tokki laabi do fi ko darto cella bibbe adama be leydi enda ministere hawjina fille cella ni leydi Niger kanyum won ko mabbi loktoroide enda dum du kam wonoto wete gamadaadi kany e halt house len kanye fanto rutti tilaberi non ni fawar jon loktoror famar gon witen al umma kany e amana ka endu konda mabbama hawtaade du konda blok dum won suudu to himbe wono sekete to fawar jon du cabinet mo haro banda dum du konda fu wada ka kanani cagal hono ministere ne wadi wakkati no filo na jeewa no kuide enda no e ngol gollira non ni faande le habaruji na tawa du konda ni senen jeewi yerno birnomi ni to enen dogan duci kandu konda ni hon sukaabe nangetebe kasu te yo fuama wakati godon sojje wagol ele himbe be enda no tira dun en sanne dun sabi jonne commune hoji lawol walitab ilbe gonde kasto enda tay jomno yo fuama kasu heban wurtodo nene ne ka golla gal waawi dum be jaarni ben don du konnan kulle har fila ko dar ko be ektorto nyogol kanye faawar jondu konnan ni ko be ektorto du konnan hono gado lecce Sumaila Adamu kanyu wono faawar jondu konnan ni hono landado subako enda mermo doganduchi nan ko halni bandimi Abdul Aziza Dayuma.
Si nous sommes là aujourd'hui, c'est vraiment pour
wani min gardo ni hande woni wallirde cukabe be ko watta be ekkitake gollal galbe gadoita nyande fuube jufa misali golle nyogul e golle gado lecce e ko nandi titta mi adi himbe dido gar ekkintina be golle didi de kom hidi cukabe be ande woni miden gidi wallirde be non e keba ko be gada do e der burna mabbe nyande fu be burti yasin
vont appliquer durant leur vie active.
Nani mbiyate Robert Mugabe, owo no horejo lady kito mo Zimbabwe, la atido kanyi wanko darno darne alifu, gambate sotinde kedi himbe Zimbabwe be enda mfu. Kanko wang enda ni wani ko headaki. O headaki hankende wani ko omayi yorun RFI hokir habaru wang enda. O Robert Mugabe o juwata kina lami Zimbabwe dubi chapantati e jeti, omayi di dubi chapante jene e joyi. To yete Singapore, to wanto omayi, to wano libi joyi, omo fada loktoro tong enda, no wono ko habaru enda edit do mudum nonni faware jondu konda ni ele habaruji meda hande na tawadu har filla ko darto hono himbe yohobe koyde kaendu konda heddene nokkuno yehirto fa hande ndu yaage munyene dum wono ko faware jondu sukabe ummator ko to hemre chapana yedde go'o immi do na gallu nyame gan yaade le wurto enda firta ko himbe be kay wonje mobilaji kay wonje moteje dum du kondam be gadi dum do enda ni der gallu nyame gam batte alle he be pamte himbe faware essentiel jori hamani do wonto be puddiri gollangal enda goto e mabbe biete do Rashid Awala Isa o halani bandi me rokata draman ko landimo ko sabi ko be gadi
malgré le code les usagers de la
bani ko deutere hawju aw yaaki lore halido didi daneji di aw yobe lore ben andade no hani e daro dun du sabi ko min gadi sigila pirtol ko e gol e buytude bonondaji lore no wodi ko miden cendana himbe ko watta dereji ujunaji tati wala du gotul ko ringol min bindi do majji min bi'i hoobe koyde hakke mu en to yaabi tontu didi daneji
dessin de pastorelle et de bande blanche
nonni ko to tonoji ujunaji chapande tati dum wonno ko faawari jondu konda ni hono hudo hecco hawtaade du konda ni ko woduno rawanen ko watto tonuji million tati kandu konda ko rawane ko heddino dum wonno ko wodi dum wonno nene jokkay enen baa wiide ni hono nyaabir dabbaji nonni dum non waddi ko faahane durobe no jeewa ko burdum don gam batta Allah heba hono dum jogo dabbaji mabbe le hitande waronde enen dum wonno ko faahande en Mohamed Al Mansour lati secrétaire général mo kapan ka woni fedde hawrunde hono faawar jondu konda ni pelle jingono jidrobe leddi Niger halani hono bandimi Adama Dawachi
l'année passée avant
rawani min kebi tonuji hudo yorko milioji woronja hudo ko daba nyamadu fa tonuji milioji tati deki do ko andanu no min gi iri dungu hikagu e fungom wonno wadira miden bawi bi ko dudude dem buudi diyele mawde toba hikka der nokkuje kewde no sadidu to heba diyam mawdam diyam hantaydu der kambugum de en dari sobbirde maradi to durdude mawde den tawa hudo no wodi pete den fudu kewi nondu faha tawa sobbirde mu fa yaha ingal durobe ben ni der wakati o no der sirisiri mu en ko yaha kursale on gan o badake region tilberi durdude mun gadi hudo pete den fudu no godi diyam durobe ben he koy mu en wakati warda wakati no bi amin min durwa hikka ko watta durdude den kiso gulu gan hudo wada de Allah je
il faut prendre des mesures pour éviter l'effet de brousse
non wonteri hono hitande fu ko watto himbe kemi jeego jo e lanaji mawdu mawdu immoyto tan Nigeria tokkito lanan tokkito nene de lanaji tokkito maygo en faaya Mali hikka o enna jahanga gal no nandi hono hebata wadede sabu Allah e dume ga Allah e faane ko dorko gon no nyibe do enda nyeme tatab o enda dum waddi ko faawari jondu konda ni hono goto e jo en lanaji halani min do fi on enda ko be muyoto o wita kenani Sani Burayma nani ko halni ruketo Adraman
pohin zanta mannanga kara
do ponta tabo on illa rawani lawol gol mabba ko gol mabba du lawel gon wada der hitane bandiraɓe amin waɗoɓe jahangal gal nde wore jawtirta ɗo rawani lanaji diyan la soy tati e ko dekki jawtiri ɗo yawuri tomɓe ummoyto nokkuɗo wiyetede Anacha nder leydi Nigeria ɓe nata leydi Niger. Dow nangol liƴƴi ɓe ummoyto ton woɓɓe jooɗo ɗo Niger woɓɓe Mali. Liƴƴi keɓaɗi ɗin sey ɓe jaada hemun Nigeria ngam ton ɗi ɓuri ceede. Hikka wakkati on waɗi amma to ɓe tokkirta ngam ɗo gudel laawol wala denne ɗum haalana chinois en pirta laawol gol laawel gel ɓeyde ngam lanaji ɗin no mawni sanne.
Hikkaga to métre waranza métre woytaaki a sibisa
nawantiri e ley département mo Gaya commune mo rural mo Tunnuga ɗon wonto fa hannde kandu ndiyan ñaami e ley ñalaɗe enɗan ndiyan ñaamaynadu konɗan ni hono maaroje mabɓe gese maaroɗe fuu ñaami timmini woddu ton enɗan ɓe ngala fuu golla sana maaroje ɗen enɗan ɗum laatino keɓe saɗanoma sanne maire commune o enɗan mbiteɗo momoni Dukiya o haalani hono bandimi tawat to enɗan noye fi o waɗiri.
Le riz était déjà pour la plupart au
maroje
stade
tawa kana pusi wanto waki diele keɓa caka balɗe ɗiɗi nder lewru juin millimétre ji hemre e millimétre ji la sojine nanga illa commune Bengu fa yetto doole maroje mum en fuu diyan ɗan ñaami ɗum en jeɗɗire gaɗa mum ɓe jippi ɓe coƴƴi nder maayo ko nden remoɓe ɓendu tilmiti maaro kadi maaro on fano ɗon no rima ko maayogon heewi diyele mum vurti gari ñaami maaroje ɗen fuu caka balɗe ɗi illa guetewani fa yetto doole wala ko
hollii.
Gaya do radio Fara'a
lamba capanɗe jeenayyi toɓɓere e tati FM Tesawa
do radio Tarmamoa lamba capanɗe jeenayyi e jeɗɗi toɓɓere joyyi FM
birnin konni do radio Niya
lamba capanɗe jeenayyi e jeɗɗi toɓɓere joyyi FM Belle Yara
do radio Dallol lamba capanɗe jeenayyi e jeegom FM Studio Kalangu.
En jottega yewtere meɗen pendinol yeru no mbirnomi o ni naatol ndiyam maayo hikka o enɗan waɗi bonondaji sanne sanne dow dande maayo ɗon enɗan ɗum du konnaɗo enɗa gallu ñeme bangueji gonɗe dow ndiyam dow maayo ɗen enɗa fuu hono ɗum heɓi ko memi ɗum enɗan wakkati mo kalte o ni hono hooreɓe région mo ñemey gonɗo ndaarno watta ko tawiɓe himɓeje ɓe ɗum memi ɗum ko ɓaadeji camuɗi camuɗi enɗan ɗumwatta ko himɓe mumen heɓene to jotto fadde hono ndiyam ɗan ɓeɓude e heɓene dabareji goɗɗi. Isaka Hassan Karanta kam woni gouverneur région mo ñemey nani ko a haalani Diallo Mariama Kenda dow fi o enɗa
ko fi ndiyan maayo Niger ñamuɗam ɓangueji gon nder gallu ñemey ko ɓe kaaja no waɗowan million ji capanɗe joyyi e jeego o ko wattete dow jonde jon en ɓaale ɓe ndiyam ñaami keme jeetato e capanɗe jeenayyi e tati no gouverneur mo gallu ñemey Isaka Hassan Karanta wangini
présentement ñemey la
hande ni ɗo ñemey maayo gon fuɗɗi jippade sanne bangueji ñemey gon ndiyan ñaami ɗum en misali saaga Sambo Kwara saaga Gungu saaga Kurtere saaga Fondobon gankale Sorke Kirkiso e Gowru Banda Kirkiso e Extension Dune Nene e Gabbu Gura Dabay ɓaale ni ko limta ɗe bononda ndiyan ɗan hewti no ɓaale keme jeetati e lasoji nayyi e sappo e tati himɓe ɓaale ɗe fuudu gala to jooɗo hande dimma mabɓe oodu ɓuri sembe sigila amin min gaɗi ngam heɓande himɓeɓe to jooɗo ɗum ndu saabi komin mbi'i sey to himɓe jarama nder lokkoliji gina fa nokkuje ɗe min mbi'i ɗum moƴƴina ngam wernude himɓeɓe fuu golle mum timmine misali min cuɓake wernude himɓe ton nder kogol to pucci dogginte sagiya nder nokkure to sogeji Mali bernano hitane gon ardiɓe fedde singane hawjine filla bernol himɓeɓe du no tittinkinade ko watta ɓe keɓane ko ñaami e are ko walliraɓe ɓe gaɗa burnam mabɓe hano daage
de la région des vivres et des non vivres
gouverneur ko sabi ko nokkuje ittanaɗe ɓe ndiyam ñaami ɓe golle mum waɗiray no handiri
ko andano ɗum nino kam woni keɓol laawol waɗude golle ɗe kam fuu e ceede ko waɗaɗe na ko sapeur pompier en gatta eti nokkure ɗen daari ko watta to saɗorna gon sakito heɓo kadi himɓe ɓendu lima gaɗa majjum non min kiisi ko ñaame e are eɓe
no waɗa hano foti handi
joji woygu e joƴ e ko deki ɗum woni dimma ceede min giɗi gam wernude himɓeɓe fuu lebbi ɗiɗi ngam ɗo yaade lebbi ɗiɗi miɗen miija ko diyele maayo gon jippoto himɓe gon mbawan gartider nokkuje mumen
propriétaire
nder fi o yonki fuu ƴuway
c'est notre chance
ɗon ni min gaɗi sa'a ngam mbasubako o RFI waɗi filla himɓe laso ɗiɗo e ɗiɗo mayɓe nder bonondaji ndiyan ɗan ɗo ñamay amma miɗen miccintina ko dimma o mo ministre kawjiɗo filla ballagaji haali dimma himɓe mayɓe nder leydi ndin fuu no dalila bonondaji ndiyam itane hikkadi amma ɗo ñamay kay wala mayɗo himɓe are mum en ni boni sanne misali kaliji e maaroje mabɓe min ƴami du golloɓe sarusi deme eta bonandaji ɗi
e do don ko habrimi fulfultili hande sembi assalamu alaikum mbalen to jamwali.